Yeah. Odd Mod. The MCEE. Yeah. Chunguza kwa makini, umakini unahitajika. Zogo zogo safari hii, lini tutafika? Jesus, ona kwa mitaa maisha zambi na wakati umeshafika. Inafaa tujifunze kupitia teachers, awe MC, lava, DJ. Hata wewe toko kochi Nyelele, kawawa cha mwenyewe. Maniga wame die hard, ili niwe tena mwenye mema. Ala, anoreshe nema niwe vema, sumu niwe zema niwe haicha. Sala nyingi, shika neno hacha. Uswahili, weka umahiri na jihudi. Fika lengo kwa mapeni, sote tupendane. Hekima kila lika ujinga, ndiyo vita wote tulindane. Hacha kaba stickman, fanya biashara kwa imala. Tegemezi, hacha tegeme stick gang. Why, why, wateja, uza kila fungu, mana Mungu ndo meneja. Hip hop, love most shit, yeah. Ja, viki, viki, njia balaka, tuangojea. Mina yeye mpaka kifo, hey, Daphne, inafanya for the people.
I'm the fucking mad bastard shark, so great quick thinker. One step ahead, just a rubbish, you fucking jam. I can't be fucking up. You and the bastards, love who's narry, narry just like you, motherfucker. Guantanamo Bay, bongo hip hop is cheap. Battle right, guitar and gay, huh? It's like a fire no play, my big nip. It's danger to the bitches, like fama boges. Kinyama goa, kiketa kiketa, kinyama undoa. Tuzi ya kimeta meta, kimwana kajipondoa. Tajito boa, race ni chemicali. Apande msela ni jeshi na pensi, so sulu wali sasa. Wazi wazi sitaji secret anymore. Kama unachambi shemeja, tabaki nyeto, tabaki ghetto. Kama ndaweja chapu na tabaki special hat.
Who am I? Born in a speedy fire. The chairs on my name on the beady higher. Mini hashtag, me mean evidence. Now, ukiniweka gaji bado nina confidence. Kupanda na kushuka iyo ndo right them. Mafanikio huja on the right time. Shive mtaani imekuwa nightmare. Watoto wa kicking out wanna tight tight care. Vijana wanna chaza long cash. Na buma zina sound dash. Mfukoni empty kuna knock the door. Umaskini na onto una knock the door. Is on dog street, street report. See the cheat is equal really bitch. Take the knot.
Mude, mude na wakati kivipi mnashanga. Babu anamwita fataki kuwao wanaganga nja. Kimwili watu wazima vlabuni kutwa na chun. Uchungu alopata mama kidume sasa na hema. Jasiri kama Osama mjukwa na mchumbio mbama. Jinga na kata K, janja kwanza herimu kidata. Yona trayo kifuwa na kumwaga damu. Nipo special kali sasa, matozi mnapaka na kuwa limes mina kisi kisha na pengia kamasi. Kongo inopata laka kama ndoa za mikataba. Mwana kabla siazaliwa tayari nshajua kusafa. Snitch kajitua sadaka kwa bosa jivuo kata. Walemba mejalo honi na lusu mapigwe moni. Mashalo imekaba koni, midundo na mbisho yoni. Jite super ka unakaza one day with your star. Miza kichwa sio nacheza mpaduku mtongoza ba.
Tema punch ndo punch line zone. Na hema sina wasi ndo ngon love zone. Punch nyingi apija Mark Tyson. MC sina wasi mindo kagab yon. Yup, kilimo ni backbone. Yuwa mdundo chenga nyingi mindo will flat bone. Na, sintishwi na white zone. Dua kwa jaka muswezi va light zone. Yup, anaza professor Tungo. Tungo na wapa malifa kichwari ndo yukone. Na, si kama tiki juu ya mdundo. Unzo na wapa kuwa mindo kengi mchizoni.
Kimenuka, shusha mizimu toka mbinguni. Bila kufa na fufuka na fuka. Niko msituni, shunga dogo, bogo. Natowa kafala, stuka na tupa zogo. Mbongo, stay imala. Voko kwa kifaza, chunga mtoto ini ngumu. Ugoko wa kifaza, ni uchoko tu, choko tu. Wezi kushangaza, mjenzi wa tenzi vesi. Siki toto ni kipanga, siki butu. Leta kiduku, kikufe hapa, siki buku. Leta kinusu kimutu, kiyumbe sasa mtukufu. Mele ya kufu, mtunge pasta. Mtukutu mlete kiukwa kimnisome jalada. Watoto wanaota ndoto nivu. Shule mboko bola neokote makopo chocho meku. Na eti nitoke, nisote, nimuone Yesu. Na smoku ni moke, nitoke, niote ndevu.
Wanakufa vijijini kwa njaa, hawana bali kwenye bali. Wanakufa vijijini kwa ustaa, napotegea sikio. Kwa mazao mbovu ni bola kusikiliza meleka kwenye ledio. M-Cubic, flow taekwondo. Zina wanyanyasa wanaita flow mama wakambo. Mama kitambo alinambia ili niwe na kriti mam. Nisicheze na Justin Tambo.
Yo, this will hear music, music. Danangon Lap Zone.